Indaba yokuphila. Sathola iparelelena neliphakeme. Ilandiswa uWinston noPamela Payne. UWinston noPamela Payne bakhonza ehhovisi legatsha lase-Australasia. Ukuphila kwabo okujabulisayo kuye kwaba nezinkinga, ezihlanganisa ukujwayela amasiko ahlukahlukene nokuchitheka kwesisu. Naphezu kwazo zonke lezi zinto, baye baqhubeka bethanda uJehova nabantu bakhe. Futhi bahlala bejabule nasenkonzweni. Kule ngxoxo, siye sabacela ukuba basixoxele ngezinye zezinto abaye babhekana nazo. Winston, ake usixoxele ukuthi wawathola kanjani amaqiniso ngoNkulunkulu.
Ngakhulela emndenini ongamkhonzi uNkulunkulu eplazini laseQueensland, Australia. Ngenxa yokusahlala endaweni ecezile, ayimancane amathuba obasihlangane nabanye abantu. Ngaqala ufuna ukwazi iqiniso kuNkulunkulu lapho ngineminyaka engu-12. Ngathandaza, ngamcela uba ngisize ngazi iqiniso ngaye. Ngagcina ngihambile eplazini ngabe sengithola umsebenzi e-Adelaide eNingizimu Australia. Lapho ngineminyaka engu-21, ngahlangana noPam ngesikhathi ngivakashele eSydney. Wangitshela ngeqembu lenkolo elikholela ukuthi abantu baseBrithani bayinzalo yezizwe zakwa-Israel wasendulo. Leli qembu lalithi lezi kwakuyizizwe eziyishumi zombuso wasenyakatho. Owayekudingisweni ngekhulu leshagalombili BCE. Ngakho lapho ngiphindele Adelaide, ngaxoxa ngalokho nomuntu engangisebenza naye, owayeseqala ukufundela ufakazi bakaJehova. Ngemva kokuxoxa naye ngezinkolelo zofakazi amahora ambalwa, ngabona ukuthi umthandazo wami uphendulekile. Manje ngase ngifunda iqiniso ngomdali wami nangombuso wakhe. Ngalithola iparela lenani eliphakeme. Matthew 13, verse 46.
Pam. Na waqala ukufuna leli parelo semncane. Walithola kanjani?
Ngakhulela emndenini owawusonta edolobheni lase-Coffs Harbour, e-New South Wales. Abazali bami, ugogo nomkhulu, babekholelwa ezimfundisweni zeqembu elalithi abantu baseBrithani bayinzalo yezizwe zakwa-Israel wasendulo. Sinomfowethu omncane, nodadewethu omdala, nabazala bethu, safundisa ukuthi uNkulunkulu uthanda abantu abayinzalo yaseBrithani. Kodwa ngangavumelani nalezo zinkolelo, futhi azizange zingisondeze kuNkulunkulu. Lapho ngineminyaka engu-14, ngaye emasontweni amaningi ahlukahlukene, ahlanganise laseSheshi, eLobe Baptist, nelama-Seventh-day Adventist. Kodwa angizange ngilithole iqiniso. Kamuva, umndeni wakithi wathuthela eSydney, lapho engahlangana khona noWinston owayeseHoldini. Njengoba eseshilo, izingxoxo sasiba nazo ngenkolo, zamenza waqala ukufundelwa ufakazi. Ngemva kwalokho, izincwadi ayengibhalela zona zaziba nemibhalo eminingi. Ekuqaleni lokho kwangicasula, kodwa ngokuhamba kwesikhathi, ngaqala ukubona ukuthi leli kwakuyiqiniso. Ngo-1962, ngathuthele Adelaide ukuze ngibe seduze noWinston. Wayengihlelele ukuba ngihlale noThomas Sloman, nomkakhe uJanice ababeke bakhonza njengesithunywa zevangeli ePapua New Guinea. Bangiphatha kahle kakhulu, ngangineminyaka engu-18 ubudala, futhi bangisiza kakhulu ekufundeni okwengeziwe ngoJehova. Ngakho nami ngaqala ukutadisha izwi likaNkulunkulu futhi ngokushesha ngaqiniseka ngokuthi ngangithola iqiniso. Ngemva kokushada, ngokushesha sanqoma ukukhonza uJehova isikhathi esigcwele. Futhi lokho kwasenza salazisana kakhulu iparele lihle esasilitholile, naphezu kovivinyo esabhekana nalo.
Winston, ake usitshele ngeminyaka yenu yokuqala enkonzweni.
Ngemva nje kokuba sesishadile, uJehova waqala ukusivulela umnyango omkhulu oholela emsebenzini. Eyokuqala Korinte 16, verse 9. Umfethu Jack Potter wayengumbonisi wesigodi, nguye wasibonisa umnyango wokuqala. Manje sesikhonza ndawonye ekomitini yegatsha yase-Australasia. UJack nomkakhe uRoseline basikhuthaza ukuba siba maphona avamile, inkonzo sayenza iminyaka emihlanu. Lapho ngeminyaka engu-29, sinoPam sabela ukuba siyojikeleza isiqhingini zaseNingizimu Pacific ezabe sesikhonzwa yigatsha laseFiji. Lezi ziqhingi zasihlanganisa i-American Samoa, iSamoa, iKiribati, iNauru, iNiue, iTokelau, iTonga, iTuvalu, neVanuatu. Ngalezo sikhathi, abantu bakwezinye zalezo ziqhingi babengabathembi ofakazi bakaJehova. Ngakho kwakufanele siqaphe futhi sihlakaniphe. amabandla emancane futhi kwamanye sasingayitholi indawo yokuhlala. Ngakho sasicela indawo yokuhlala kubantu bendawo futhi babesiphatha ngomusa njalo.
Winston, yini yakwenza wathanda umsebenzi wokuhumusha?
Ngaleso sikhathi, abafowethu esiqhingini saseTonga babenamapheshana nezincwajana ezimbalwa ngesiTonga, ulimi lwasePolynesia. Ensimini, babesebenzisa incwadi yesiNgisi ethi Iqinise eliholele ekuphileni okuphakade. Ngakho phakathi nesikole esabadala esathatha amasonto amane, abadala bakhona abathathu ababesazi isiNgisi bahumshela le ncwadi olimini lwesiTonga. UPam wayithayipha sabe sesithumela egatsheni lase-United States ukuze inyatheliswe. Usuwonke lo msebenzi wathatha amasonto angu-8. Ngisho noma umsebenzi wokuhumusha le ncwadi wawungekho ezingeni eliphezulu, yasiza abantu abaningi abakhuluma isiTonga ukuba bafunde iqiniso. Mina noPam asibona bahumushi, kodwa kwenzeka ngaleso sikhathi kwasenza sawuthanda lo msebenzi.
Pam, ukuphila kulezi ziqhingi kwakuhluke kanjani kokwase-Australia?
Kwakuhluke ngokuphelele. Kuye ngokuthi sasigophi, kwakudingeka sibhekane nomiyani, ukushisa nomswakama, amagundane, ukugula, futhi ngezinye isikhathi ukuswela ukudla. Ngakolunye uhlangothi, ekupheleni kosuku ngalunye, kwaqabula ukubuka ulwandle sisemzini wethu obizwa ngokuthi iFali, okuyigama lesiSamoa elisho indlu yasePolynesia efulelwe ngotshani engenazindonga. Ngezinye isikhathi, inyanga yayikhanya kakhulu ukuze kubonakale isihlahla zesondo, ukukhanya kwayo kubonakale nasolwandle. Isikhathi ezinjalo zazisisiza zindle futhi sithandaze, sicabange ngezinto ezakhayo kunokugxila ezintweni ezingazuzisi. Sasizithanda izingane zakhona ngoba zazihlekisa futhi zibuza izinto eziningi uma zibona belungu. Ngesikhathi sivakashe eNewe, omunye umfanyana wathinta ingalo kaWinston enoboya obuningi, wathi, "Ngiyasithanda izimpaphe zakho." Sobala ukuthi wayengakazi azibona izingalo ezinoboya obuningi kangaka, futhi wayengazi ukuthi azichaze kanjani. Kwakuzwisa ubuhlungu ukubona indlela abantu abaningi ababehlupheka ngayo. Yayiyinhle indawo ababehlala kuyo, kodwa babengenayo imtholampilo namanzi anele ukuphuza. Yize kunjalo, abafowethu babengabukeki bekhathazekile, basebekujwayele ukuphila ngaleyo ndlela. Kwakubajabulisa ukuba nemindeni yabo, ukuba nendawo yokukhulekela, nokuthi babekwazi ukudumisa uJehova. Isibonelo sabo sasisiza sagxile ezintweni ezibaluleke kakhulu, futhi sagcina ukuphila kwethu kulula.
Pam, ngezinye izikhathi kwakudingeka ukukha amanzi, futhi upheke ngaphansi kwezimo ongazijwayele. Wasizwa yini?
Ubaba wangisiza kakhulu. Wangifundisa izinto eziningi, njengokubasa ukuze ngipheke, wangifundisa nokuphila ngokuncane enginakho. Ngesinye isikhathi sivakashele eKiribati, sahlala endlini encane efulelwe ngotshani, ekhonkwe ngamatshe asolwandle, enezindonga ezakhiwe ngemhlanga. Ukuze ngipheke, ngagubha umgodi phansi ukuze ngibase umlilo. Ngasebenzisa amagobolondo kakhukhunathi ukuze ngokukhwezele. Ukuze ngikhe amanzi emthonjeni, ngangime emgqeni nabesifazane basendaweni. Ukuze badonse amanzi, babesebenzisa induku ende nentambo eboshelwe esihlokweni sayo, okwakubukeka njengodobo. Kunokuba babophe into yokuhaka ekugcineni kwentambo, babefaka ikani. Abesifazane babeshintshana, baphonse phakathi induku yabe nekani, bese betshekisa ikani ukuze likhe amanzi. Ngangicabanga ukuthi kulula, kwaze kwaba yilapho sekufanele kukhe mina. Ngaphonsa kaningi, kodwa ikani lalivele lintante nje emanzini. Bangihleka, bangihleka. Ngemva kwalokho, omunye wabo wangisiza. Babehlale besisiza futhi besibonisa umusa.
Nobabili nanisithanda isabelo senu kulezi ziqhingi, sicela nisixoxele ezinye zezinto eningasoze nazikhohlwa.
Kwasithatha isikhathi ukujwayela amanye amasiko. Ngokwesibonelo, lapho abafowethu besiphakela ukudla, ngokuvamile babesiphakela konke ukudla babesuke bekuphekile. Ekuqaleni sasingazi ukuthi kwakufanele sibashiyele, ngakho sasikudla konke ukudla babesinika kona. Kodwa-ke lapho sithola ukuthi kwangafanele sikudle konke, saqala ukubashiyela. Naphezu kwamaphutha esasiwenza, abafowethu babesibekezelela. Babekujabulela ukusibona ngemva kwezinyanga eziyisithupha lapho sizobakhonza. Babengekho abanye ofakazi babeke bababona ngaphandle kwethu. Ukufika kwethu kwakunikeza nobufakazi obuhle emphakathini. Abantu abaningi kuleyo ndawo babecabanga ukuthi abafowethu babesungulela inkolo yabo eyingekho kwezinye izindawo. Ngakho lapho besibona sifika sinophemu sivela kwelinye izwe, kwabakhanyela ukuthi ofakazi bayinkolo ekhona nakwamanye amazwe. Futhi lokho kwabahlaba umxhwele.
Mina ngikukhumbula kakhulu okwenzeka eKiribati, lapho kwakunebandla lalinabafowethu nodadewethu abambalwa. Umdalo wayekhona, u-Ethan Kai Matera, wenza konke ukuze asinakekele. Wafika ngolunye usuku ephethe ibhakede elalineqanda elilodwa vo. Wathi, "Ngiphathele nina." Sasingavamile ukudla iqanda ngalezo sikhathi. Leso senze sincane kodwa sibonisa umusa, sasithinta ngempela.
Pam, ngemva kwesikhathi esithile, wachithekelwa isizwe. Yini yakusiza wabhekana naleso simo?
Ngakhulelwa ngo-1973 ngesikhathi mina no-Winston sihlale eNingizimu Pacific. Sanquma ukubuyela e-Australia, kodwa ngemva kwezinyanga ezine ngikhulelwe, ingane yethu yashona. U-Winston wezobuhlungu obukhulu, phela kwakuyingane yakhe naye. Ubuhlungu engangibuzwa, bancipha ngokuhamba kwesikhathi, kodwa abuzange kuphele kwaze kwaba yilapho sifunde inqaba yokulinda ka-April 15, 2009. Isihloko sayo esithi imibuzo evela kubafundi sasiphendula lo mbuzo. Likhona yini ithemba lovuko ngomntwana oshonele esibelethweni sikanina? Lesi sihloko sasiqinisekisa ngokuthi konke kufanele sikushiyele ezandleni zikaJehova ngoba uhlale enze okulungile. Uyoqeda bonke ubuhlungu esiye sabhekana nabo kuleli zwe libi njengoba eyobeqondisa indodana yakhe ukuba ibhidlize imisebenzi kadevele. Eyokuqala Johann 3 verse 8. Sasisiza nangokuba silibheke njengelibaluleke kakhulu iparele esinalo njengabantu bakaJehova. Sasingaba yini nje ngaphandle kwethemba lombuso? Ngemva kokushona kwengane yethu, saphindela enkonzweni esikhathi esigcwele. Sakhonza eBethel yase-Australia izinyanga ezimbalwa futhi kamuva saqhubeka nomsebenzi wokujikeleza. Ngo-1981, ngemva kokukhonza iminyaka emine eNew South Wales naseSydney, samenywa ukuba siyokhonza egatsheni lase-Australia njengoba lalibizwa kanjalo ngaleso sikhathi, futhi siye sakhonza khona kuze kube manje.
Winston, ingabe izinto wabhekana nazo eziqhingini zaseNingizimu Pacific ziye zakusiza njengoba manje usukhonza njengelungu lekomidi yegatsha yase-Australasia?
Impela, zingisize ngezindlela eziningana. I-Australia yacela ukuba inakekele i-American Samoa ne-Samoa. Kwabe sekuhlanganiswa igatsha lase-New Zealand nelase-Australia. Manje, intimu yegatsha lase-Australasia ihlanganisa i-Australia, i-American Samoa, ne-Samoa, i-Cook Islands, i-New Zealand, i-Niue, i-Timor-Leste, i-Tokelau, ne-Tonga. Okuyizindawo engingajabulela ukuzihambela njengommeleli wegatsha. Ukusebenza nabafowethu nodadewethu abathembekile bakulezo ziqhingi kuye kwaba usizo kakhulu kimi njengoba manje sengibakhonza ngisehhovisi legatsha. Sengiphetha nje, ngingasho ukuthi kulokho esiye sakubona mina noPam, akubona abantu abadala kuphela abafisayo ukwazi uNkulunkulu. Izingane nazo ziyalifuna iparele lenani eliphakeme, isho noma amanye amalungu omndeni ingenandaba. UJehova uNkulunkulu nothando funa bonke abantu, abancane nabadala, bathole ukuphila. Lapho mina noPam siqala ukufuna ukwazi uNkulunkulu eminyakeni engaphezu kwengu-50 edlule, sasingazi ukuthi lokho kuyosiholela. Angingabazeki ukuthi iqiniso lombuso liyiparela esingeke siliqhathanise nalutho. Sizimisela ukubambelela ngokuqinile kuleli parele eliyigugu.
Sesiphelile isihloko.